Jenny basuke belingani sango thando lwethu. Oh, lushe sabe. Meno aboni langa ehlo. Oh, wenu nguye ngimdingayo. Impela nguye inhliziyo emkhethayo. Lapho thando lakho lungiholela khona. Mina ngizolandela. Ngoba nguye ngimdingayo. Impela nguye inhliziyo emkhethayo.
Ngiyaqala ukuthola uthando lunjena. Ngiyaqala ukuthola uthando lunjena. Ungiphethe kahle. Ungiphethe kahle umuntu wami. Ungiphethe kahle. The font of love me.
Baby, the summer's over. Belunjani usuku lakho ke namhlanje. Yizo lezi zinto encane. Ey, jabulisa umoya, moya. Bengingazukuthi uyangithanda. Bengithudlala ngami. Awu, sengiyacaca unasi isikhathi sokudlala.
Don't fall in love with me.